Again shy. Mbona lapha nihamba ngomkhulu.
Siyavuma.
Mbona lapha nihamba ngomkhulu.
Siyavuma makhosi.
Angazi bantwana bedlozi. Mangithi ngiyashaya ngibona ngathi izinto zenzile khona. Angazi noma beningangilinda ukuze kubuye abantu.
Sizolindela makhosi. Ngeke
sizabuye izinto zilangaza.
Kusama khulu ngizoba nenkinga la engixakayo kulomuzwa la ekhaya sekufika abantu bezohlola la ekhaya bezokhula ngokubalulekile bethume bengaphethe lutho makhosi angazi lento ngizwenze njani makhosi amakhulu bengizobe ngicele makhosi kwabadala bala ekhaya ukuthi ingane ayibuyele isimeni esayiyiso ngicela kuwe baba sibumbuluthi nawe cobhuma abatha ngicela ukuthi uthinte izalo kwazala ekhaya ngoba uyithintile bese ngiyokweqela enkuzini ebomvu eyi wena beyokweqedela esandlwane esha ubaqedela encome ngithi emukela njengoba nami nukelile eqaleni makhosi amakhulu bonke engafikile kuwo makhosi ngifuna ningifikele phela angiyithandi into eyenzakayo umakhosi amakhulu ngibuyela kuwe cobhuma abatha nawe enkuzi ebomvu sizani ngalo mntwana engibona ukuthi bacu imali yakhe yokuqala ngangivele ngiyithandile uyazi ukuthi iphi makhosi makhosi amakhulu.